Omwara gambi boko bomwa no mwara obibya ke loko va kunyira kwa tidwa police Catherine Ndaruga byonyeka 10 mwenda mutuze ku chalo chiwara cheyagalire mu rukogo yinkandwa mugombora yinkandwa district ye kibuga akomira ku police eyo ngaba mu rubirizo ku bomwana kamanya katugaleke obubi bono bwabadewo kuromo kaganyira bomwana ono ali mu kibine cha Alteza Charity Group muyabadde ali mu kugabira abatalina mwasirizi birabo ebyenda ku enkulu baba de kuchalo cheya galile timama na kwa sadelfin ndagire omwana we eranga kigambibwa ati narubega kwe kulimba omwana na mujakera na abrawo omugezi wa polisi muamara ira meka kigozi asimi bana dini mu kigo ekyenkambwa nga bakulembega brother Andrew Lurangwa abasobodde okwata omuwala ono narubega n'omwana era lye bamukwasa polisi ng'okubuuliriza bwe kugenda mu maaso
katonda we byasoose kumulabikira asooka eggendako mu kereziya oba okwebaza katonda okumuwa ezzadde lyatakoleredde oba lyatatuyanidde naye wakati mu mbeera eyo abasomesa ku kisomesa kya Nkandwa Catholic Parish baatebuse omuwala ono yabadde n'omwana omwana akaaba naye ate tamuyonsa era wakati mu kubuusabuusa amawulire nabo ega abatuukiddeko nti awaliwo omwana anoonyezebwa abbiddwa ku bakadde be babadde bali ku mulimu ogw'okugabirira abantu abatalina mwasirizi ono baamukute ne batandika omubuuza akaana n'akataano naye nga byonna bye bamubuuza amatama mpengo wakati mu mbeera eyo baamukunguza ne bamutwala ku poliisi y'Nkandwa
kigozi agasseeko nti omwana bamuddiza bakadde be era ali mu mbeera nnungi
era twagala okwebaza abantu baffe bonna mu kitundu ekyo abakoze kyonna ekyasobose naddala abasomesa ku kisomesa ekya Nkandwa Catholic Parish omwana ali mu mbeera nnungi era yaddiziddwa bakadde be guno si gwe mulundi ogusoose okubba omwana omuwere mu kitundu kino wakati mu myezi kati tugenda myezi ebiri ono abadde agenda kubeera mwana wa kusatu naye kitukoze bulungi nti kubaana abasatu ababbiddwa kati abo babiri baakazuulibwa tukyalinayo omu gwe tunoonya era naye yali wa myezi esatu yabbibwa wane wa bigalo mu kibuga eky'emitiyana era tukizudde nti abantu abeenyigira mu bikolwa bino bakutera kuba bawala bato myaka abiri kumi na mwenda abiri mugumu kulimbalimba basajja baabwe